Madzulo abwino abwenzi ndipo ambuye akudalitseni inu mochuluka ndipo zikomo inu mbale nevel chifukwa chande manga yokoma imeneyo ndine wokondwa kwambiri kubwelera kukachiso sikuno mu utumiki wa ambuye wathu wodala ndikuwaona azinzathu kunjako sikuno kuti adzamupembedze iye ndi ife ndithudi ndi mayi waukulu kukumana kenanso mbali ino kudza kwa ambuye ndipo titatha kuona kumva ambiri akuchoka mosembekezereka mofulumira kwambiri ife timangodabwa nthawi ndi nthawi ndani ati atsatire koma pokhala nacho chitsimikiziro chodala ichi kuti ngati palibe chimene chingatilekanitse ife kuchikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu palibe imfa kapena palibe chilichonse pano kapena cha mtsogolo kapena mphamvu zilizonse zimene zingatilekanitse ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu ndipo podziwa ichi kuti msasa wapansi pano ukadzaphwasuka ife tili nawo wina ukudikirira wosakonzeka wosakhazikika ndipo ife tikupuma pa chiyembekezo chodala chimenecho cha ulemerero. Ine ndinali kuyankhula ndi mkazi wanga ndi akazi audu ndiwo basi ine nditabwerera ine ndimati chabwino zikungooneka ngati ndi ulendo pambuyo pa ulendo ndi malo pambuyo pa malo koma komabe iwo akumakhala aulemerero mochuluka ndipo ine podziwa kuti tikufika kotsekera kuyandikira kwakudza kwa ambuye ine ndinati chabwino ndikuyankhula kwa nyamata wanga ndikubwerera ndikutsika mu nsewu tsiku lina ndikuchokera ku Six Falls South Dakota kenako ine ndinati ndiwo kudziwa kunyumba ndi malo abwino kwambiri ife tinali tikubwerera kunyumba ine ndinati timakonda dziko lino kuno ndi kwathu ife tikhoza kusaganiza kuti ndi choncho koma ndi choncho tinabadwira kwathu kuno ili Mulungu anadzatiyika ife kuno ife tinalibe njira yodzibweretsera tokha kuno ngakhale abambo athu ndi amayi analibe njira iliyonse zimenezo zimeyenera kukhala mʼmanja a Mulungu anthu ambiri ali pa banja sanakhaleko ndi mwana koma Mulungu anaona kuti ife tikanadzabwera pa dziko lapansi lino ndiyeno pamene ife tinabwera ife tinayamba kumakula ndi kumaumbidwa kudzakhala thupi mwa matumu ndi kuwala ndi zina zotero pamene ilo linayamba kutengera dziko lapansi ndipo kenako titafika pa usinkhu wina wake iwo anasiya kukula ife timawawonjezerabe iwo kwa ife koma iwo akuchokapo imfa yadzalowa ndipo kenako pamene msasa wapansi pano udzaphwasuka ife tili nawo wina ukuyembekezera kumeneko mukuona ife tidzakalowa mmenemo ife tidzadziwana wina ndi nzake ife silingakhoze kugirana chanza sitidzakhala nako kumverera kwakukhudza kumeneko ife sitingathe sindingathe kukugirani chanza kunena muli bwanji mbale chifukwa ine inu simukakhala ndi dzanja la mtundu umenewo koma komabe ife sitili muthupi logwirika monga ife tili tsopano ife tili mu thupi lakumwamba ndipo kenako pamene ili ndipo ine ndimaganiza uko mu Egupto kuti pamene Yosefe anasiya chikumbutso kwa ana a Israeli mafupa ake kuti tsiku lina iwo adzatuluka ndipo pamene iwo azidzatuluka iwo akanadzatenga mafupa ake ndi iwo kupita ku dziko lolonjezedwa ndipo Muheberi aliyense amene anakhumba kuti abwerere ku dziko la kwawo chotero zilibe kanthu momwe iye ankakhalira bwino komabe chikhumbo chake chinali kubwerera kwawo ndipo nthawi iliyonse iwo akamadutsa ndi kuona mafupa amenewo iwo ankadziwa kuti tsiku lina iwo adzabwerera ku dziko la kwawo pamene ife tili kuno tikuyembekezera kuti tiwoloke kuchoka pa malo ano ife tikuona mandapulu kutsidya uko mu Yerusalemu akutidziwitsa ife kuti china chake chinachitika ndiyeno pamene ife tidzavalala ulemerero ilo osatira ulemerero koma thupi lakumwamba ndipo ife kumayendayenda mu maiko a ulemerero ndi Khristu kumayang'anana pa wina ndi nzake kumayankhulana kwa wina ndi nzake tikhoza kuyankhula miyoyo pansi pa guwa ikulira mpaka liti ndiyeno nchiyani chidzakhale chikumbutso kumeneko kuti ife tikubwereranso ku dziko lapansi kudzadya ndi kumwa ndi kugona apo iye adzakhala ali adakhala pamenepo pa mpando wachifumu mu thupi logwirika Amen. Sikulina yadza uka mutubiro gwiriga limenero. Ndipo pamene iye azizabwerera nso, madubi amwamba awa adzavala ulemerero. Kenako ife tidzakakhala monga iye. Ndipo tidzakakhala moyo panthawi zonse mutubiri menero. Chiyani? Chiyani? Chiyani nso chili chofunikira? Ngona? Izo zakhazikika kale. Ndizo basi. Kungozikika pomwe apo. Ndipo kulola ichi, ziyembekezo zanga sizinamangidwe pachili chonse, kuposa magaza Yesu ndi chilungamo, amene zonse mozungulira moyo wanga zichoka, ndiye iye ndi chiyembekezo changa chonse, ndipo khalapo, Kristu ndi iye amene anapanga izo kukhala zotheka, osati mpingo wanga, kapena osati chipembedzo changa, osati azinzanga, koma Kristu. Zosa dabwitsa Eddie Pruitt iwo ankaganiza kuti iye anali wopenga ndipo tsiku limenero adakhala menemo ngati kapolo kwa anthu mzimu woyera unamufikira ndipo anatola cholembera ndi kuyamba kulemba nyimbo yodabwitsa ija imene idzayimbidwe pa msonkhano wa mwambo wapamwamba wakukhazikitsidwa kwa mfumu ya mafumu. Nonse damandani mphamvu ya dzina la Yesu. Ndipo tilodabwitsa lochokera kuntunda kumpoto tsopano ife tinali ndi azitumiki osata azitumiki koma kadzutsa wa a Christian businessman ku kuntunda ku Miana Place. Ndipo kadzutsa wankulu amene ife tinayamba takhalapo naye wa amuna amalonda 2000 anatulukira ndipo ambuye anatipatsa ife uthenga ndipo mawu umenewo mukuita nila paguwa amuna amalonda 50 anabwera kwa Kristu ndipo anabadwa mwatsopano mawu umenewo mu msonkhano. Oh, izo zinangokondweza mtima wanga mwamuna wa malonda kubwera misonkhano yodabwitsa kulikonse ambuye alemekezeke ndipo ulemerero wonse kwa iye. Ndipo tsopano ndili ndi cholemba chaching'ono apa chikuti kodi ndikakhalako liti ku Indianapolis pa June 11 mpaka 15 ndidzakhala ku Cardo Tabernacle ku Indianapolis, Indiana June 11 kudutsa 15 kudzakhala anthu 11,000 likadutsa tsiku la mawa ife tinyamuka kupita ku Shreveport, Louisiana ndi kukakhala kumeneko kudutsa kumapeto kwa sabata ku Shreveport, Louisiana ndipo kenako ife tidzachoka ku Shreveport ndi kupita ku Houston, Texas ndipo tidzakakhala kumeneko masiku awiri limene lidzakhale lolemba ndi lachiwiri ndipo kenako pa 16 ife tidzakambira ku Mexico wakale Mexico City Mexico wakale Bambo Agenbright angondiimbira kumene ine ndipo iwo apeza bwalo lalikulu la ng'ombe kumeneko limene mumakhala anthu 60,000 ndipo kuli machalichi 400 akugwirizana alembedwa kale ife tikuyembekeza 100,000 kunsonkhanoko ndipo ndi nthawi yoyamba iyi ife tili ndi china chake choti timutamandire Mulungu nthawi yoyamba mu mbiri ya Mexico imene boma linavomerezapo achiprotestanti kulowa ndi kutipatsa ife malo kuti tibwere nthawi yoyamba mu mbiri ya Mexico imene achiprotestanti analandiridwapo ndipo General Vadivia uja ndi mkulu wa asilikali a ku Mexico wangobora mwatsopano kumene ndipo analandira mzimu woyera ndipo mwa ulemu wake kwa bwana mkubwa wa Mexico watipatsa ife ufulu wa boma kuti tilowe ndi chitetezo cha asilikali ndipo kuti ndife ine ndapeza bwalo lalikulu la ng'ombe ndicho chinthu chachikulu chimene chilipo mu Mexico yense mumakhala anthu 60,000 kuzungulira monga chonchi pambali pa chipinda chimene iwo amachitiramo zomenyana inu mukudziwa mmenemo ndipo ife tikakhala nalo kwa mausiku 10 otsogozana tsopano popanda kusokonezedwa kulikonse mwaulunjika kwa mausiku 10 otsogozana mukhale mukundipempherera ine ine ndikungomverera ndikumva phokoso la mvula yambiri kumusuku ine basi anthu aku Mexico ndi ophweka kwambiri okhulupirira odzichepetsa ndipo akangokhutitsidwa kamodzi iwo ndi akatolika ndipo akangokhutitsidwa kamodzi kuli choonadi ndi choonadi ndiye izo zimakhazikitsa izo kwa onse ndiye ndidzafulumira kubwerera kuchokera ku Mexico wakale kudzabwerera kuno cha masate ndipo pa wani uwo ndi mawa istala kukachisikuno kwa nsonkhano wakutuluka kwa dzuwa ndipo msonkhano wa machiritso udzatsatira iyo ndi utumiki wa ubatizo usiku umenewo ku kachisi. Ndipo inu mukhoza kuwawuza azinzanu tsopano kuti adzabweretse udwala awo onse ndi osautsika ku msonkhano wa Istara, msonkhano wa kutuka kwa dzuwa mawa umenewo, kenako kutsatira iwo mpaka teni koloko 9:30 nthawi ya Sunday school yokhazikika. Inu nonse mukonzekere zimenezo. Sunday school ndi msonkhano wa machiritso udzatsatira zimenezo. Msonkhano wa machiritso wa chizolowezi monga ife timakhala nawo mmisonkhano yokopa anthu. Ndipo chotero ndiye Mexico City ikakhala nthawi yoyamba imene masomphenya atsopano awa amene Ambuye andiwuza ine akakhala kugwira ntchito pa nthawi imeneyo. Chotero ife tidzayesera izo kenanso Ambuye akalola komwe kuno la mulungu la Istala mawa kogwiritsa ntchito zipinda ziwiri izi apa maona. Chotero ife tikuyembekezera nthawi yopambana kuno mawa wa Istala. Ndipo umboni wakuti Ambuye Yesu wauka kwa kufa, iye ndi wamoyo, inde Bwana. Ndipo iye wakhala ali wamoyo kuyambira Istara yoyamba ija. Ndipo iye ali pano ndi ife ngakhale tsopano. Ndipo ine ndikungodalira kuti Ambuye atipatsa ife kutsanulidwa kwakukulu kwa madayitso ake kwa mawa umenewo. Kenako tidzapita ku kuchokera ku kuno kenako ife tidzapita ku Chicago pa 11 pa 3 mpaka pa 11. Ndipo ife tidzanyamuka lolemba kukayambira kumeneko la chiwiri ndi kuyambira kudutsa ayi ndi pa 3 mpaka pa 8.
Ndiyeno pa 11 tikamba ku Charlotte ayi Columbia North Carolina, ndipo kenako ku Spindale North Carolina, ndipo kenako kuchokera kumeneko tidzapita ku Charlotte South Carolina, ndipo kenako Anchorage Alaska, kuchokera kumeneko mpaka ku Anchorage Alaska kenako tidzabwerera. Ndipo sindinatsimikize koma mwina mwake pa nthawi imeneyo chihema chidzakhala chilipo kuti tidzakhale pa nsewu. Oh, ine basi inu mukudziwa chimene ine ndikufuna kuti ndichite. Kodi mungapemphere ndi ine pa ichi penyani? Ine ndikufuna kutero nthawi isanapite Ambuye akalola kudzeka hema ameneyo komwe kuno mu Fort City uyu, ndikukhala kumeneko kwa msonkhano wa masabata 4 kapena 6 kudzangokhala komwe kuno mpaka nkhondo itatha. Ndipo inu mukhale mukupempherera zimenezo tsopano. Ndipo ine ndikufuna ndidzangoyika iyo kuno pakati pa Jeffersonville ndi New Albany kwina kwake, ndikudzangoyika pafupifupi malo okhala mo 7 kapena 8,000 amenemo. Ndipo kenako ife tikhoza kudzaonjezera ena pamene masiku akupita. Ndikudzangokhala pomwe pano mpaka zitadzakhazikika. Amen. Ndiyeno kenako ine ndikuganiza ndiye pa 11 mpaka pa 15 June ku Cardo Tabernacle mu Indianapolis. Ndipo kenako pa 17 ine ndikukhulupirira kudutsa 21 June ndiku Minneapolis mu balo la mpira kunja uko kokhala 27,000 kumenewo ndi msonkhano waukulu wa Christian businessmen kuyankhula ndi kukhala ndi kupempherera odwala usiku uliwonse. Ndipo tsopano muzipempherera izi muzichita ndi kupemphera molimba. Ine ndikungomverera kuti tilibe nthawi yochuluka tsopano. Ndipo ine ndikuneneratu izo. Ine sindikunena kuti awa ndi Ambuye akunena izi tsopano. Ine ndikuneneratu kuti chaka chino America alandira Khristu kapena amukana Khristu. Mukuona ine ndikukhulupirira kuti iyi ikhala nthawi yotembenukira imene America adzalowemo. Ife tidzakhala ndi chitsitsimutso mu tsiku ili kapena ife sitidzakhala ndi chitsitsimutso. Ndipo ndikukhulupirira kuti ichi ndi chaka chimene America adzapange chisankho chake. Ndipo ine ndikudalira kuti iwo adzapanga zimenezo. Ndipo ife tidzakhala ndi chitsitsimutso chachikulu chimene chiti chidzangosesa. Ife tili ndi kulalikira kochuluka ndi uvangeli wochuluka. Koma ife tikuswa chitsitsimutso, sichoncho ife chitsitsimutso chenicheni ndi chimene ife tikuchisowa. Ambuye akudalitseni inu wokondwa kumuona mbale Graham apo ndi ine ndikukhulupirira mbale Smith wakhala patsogolo pa iye, mbale Smith wochokera ku mpingo wa Mulungu. Ndipo muli atumiki angapo muno ine ndikutsimikiza. Ndipo ife tikukulandirani inu nonse abale wina aliyense ndi alendo pa zipata zathu ndi osonkhana onse. Ife timango kukondani inu. Ndipo tsopano ndizolengeza izi ndikuzindikira kuti usiku uno usiku wa ngonero wa utumiki wa ngonero. Ndipo zimupemphererani zolimba mbale wathu wokondedwa Neville
amene wagwira linga kuno kukachisi akuchita ntchito yayikulu ndipo awoyera onse kulikonse. Oh, ndi nthawi yosowa bwanji, ndi nthawi yosowa bwanji. Ine ndikuzimva izo kuchokera uko ku Africa, ndikuitana kotero uko kwa ku Africa.
Ndipo mbale Arganbright amangonduza ine pa foni kanthawi kapitako kuti mfumu ya ena mwamayiko awo kumusi uko ine ndaiwala kumene iko kunali. Ine ndikukhulupirira kuno ku Sweden, Switzerland, ine ndizipeza izo mu miniti. Denmark wa wali mbakalata yapadera kupanga nyengo ino kuti ndipite kumeneko pa nthawi ino. Mu Africa ndi India, malo siyana-siyana kumene zilumba za Hawaii zinalowako tsiku lina ndi pafupifupi kateni molunjika kamene iwo ayitanira chitsitsimutso. A Christian businessman akufuna kupita kunja uko ndi kungowulukira pamenepo kukapanga dongosolo, kukakonza chaputala ndi kukawayankhulira iwo mawa umenewo ndipo kenako nkukayamba chitsitsimutso mu Hawaii.
Chotero dziko lonse lakhala pali chiyathu, mwaona dziko lonse ndipo ife ndi antchito ake. Chotero tiyeni ife tizikumbukira abwenzi kuti uno ukhoza kukhala usiku wotsiriza, ichi chikhoza kukhala chaka chotsiriza, kapena ukhoza kukhala mbado wotsiriza. Mukuona ife sitikudziwa, koma muli monse ife tikudziwa ichi choona kuti amoyo amadziwa kuti adzayenera kufa. Kunayikidwa kamodzi kwa munthu kuimfa ndipo pambuyo pake chiweruzo. Ndipo ngati alipo aliyense pano sikuno amene sanakonzeke kuti akumane ndi zimenezo, ndipo alibe chiyembekezo chodala ichi, mulole uno ukhale usiku umene inu muti mupange chiganizo cha Ambuye Yesu kwa kamodzi kwa muyaya. Sopano tiyeni tipemphere. Atate athu akumwamba, ife tikufuna kuti tikuthokozeni inu kuchokera mukuya komwe kwa mitima yathu, podziwa kuti ife tikuyembekezera kuno osati okhumudwa konse. Zilibe kanthu iwo apanga mabomba atomiki ochuluka bwanji, ndi anthu ogwira ntchito za boma ochuluka bwanji amene iwo angawayike kuti aziyang'anira ndege, dziko likunjenjemera ndi kugwedezeka. Ife tikutsamira pa chiyembekezo chodala ichi chimene tili nacho. Ife tikudalira mu ntchito yotsirizidwa ya Mulungu pa Kavale kudzera mwa Khristu, podziwa ichi kuti msasa wa pansi pano ukadzaphwasuka, ife tilinawo wina ukuyembekezera kutsidya. Waulemerero mochuluka, wochuluka kwambiri, kumene kulibe zowawa kapena kuzunzika, matenda, kulibe ukalamba umene udzakanthe iwo, popanda imvi, popanda makwinya, koma ife tidzakakhala achichepere kumeneko kwa nthawi zonse. Baibulo lodalitsidwa limene silinganene chilichonse koma choonadi latipatsa ife chitsimikizo chodala ichi, ndipo mzimu oyera nawonso ndi mboni ukuchitira umboni zachomwecho mitima yathu ikulakalaka zimenezo. Ndipo ife tikudziwa kuti Baibulo limatiuza ife choncho, amene ali mawu a Mulungu, mbewu zobzalidwa pa nthaka ya chonde iyi kuti tipume mu chiyembekezo ichi. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mukhudze munthu aliyense usikuno kunja kwa Khristu ndi kuwabweretsa iwo pafupi apa kuyenda kodabwitsa. Chiritsani wodwala amene akhala pano sikuno, Ambuye, mosakayikira mwa anthu ambiri awa pakuyenera kukhala matenda pakati pathu. Ndipo ife tikupemphera kuti inu muchize aliyense. Sopano mubwere ku mawu Atate, mutenge mawu amene ali mzere wa moyo, mizo Ambuye ya chitukuko chonse. Ife tikupemphera kuti Mzimu Woyera utenge mawu aliwonse ndi kuwapereka iwo ku mtima monga momwe ife tikusowera. Mulole ife tiyanjane mozungulira mawu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Kwa kuwerenga pang'ono kwa malemba usiku uno kwa basi mutu waung'ono kuti tiyesere kupeza zoyankhula ndi kukhala mofulumira ku mawu kuti ife likhoze kukhala ndi mgonero. Mawa pokhala lolemba, ine ndikudziwa kuti ife sitikonda kuganiza za zinthu zimenezo zakubwerera ku ntchito, koma ife tikuyenera kukumana nazo izo, ndipo nthawi zambiri inu mukudziwa. Koma kuonjezera apo, izi ndi zofunikira kwambiri kuposa ntchito ndi china chilichonse, mukuona, pakuti ntchito yanu idzatha tsiku lina ndipo inu mudzatha ndi iyo. Koma ngati inu muli ndi moyo wamuyaya, inu simudzakhala nawo konse mathero. Ndi wamuyaya
kukala moyo womango pitirira taganizani za zimenezo moyo womango pitirira wobanda matero pamene nusu za nthawi zapita inu mudzakhalapobe kumeneko pamene mamiliyoni azaka adutsa ife tidzakhala tilipobe kumeneko chotero kwa masiku pang'ono chabe kuno pa dziko lapansi ntchito sizichita mochuluka basi kungotithandizira ife kugula zakudya zathu zapang'ono ndi zina zotero kudya zomwe ife tikuyenera kuti tikhale nazo sopano mu Akorinto woyamba mutu wa 10 kuyambira ndi ndime ya 12 chifukwa chake muloleni iye amene akuganiza kuti wayima ayang'ane kuopa kuti iye angagwe apo sipanakhalepo yesero linakutengani inu koma zotere ndi zodziwika kwa munthu koma Mulungu ndi wokhulupirika amene sali amene akufuna kuti inu sakufuna kuti inu muyesedwe koposa icho chimene inu mungakwanitse koma ndi yesero lililonse adzapanga njira yothawirapo kuti ife tithe kupirira ilo ndi ndime yokongola bwanji Ambuya wongezere madalitso ake kwa iyo kupanga njira chingakhale chimene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo usiku uno kudziwa mulole iye awonjezere madalitso ake ku mawu ake pamene ife tikumvetsera tsopano ku mawu ndi lingaliro langa kuti ngati mawu amene ali mizu amene ali chinthu chimene chimagwira nthawi zambiri mu misonkhano yanga ya machiritso ine ndimayesetsa kuti ngakhale aphunzitsi atadutsa kale zonsezo ine ndimayesetsa kuti ndibwerere ndikudzatenga mawu ndikudzayika maziko mausiku angapo apitawo ine ndinalandira kalata yaing'ono yonditsutsa timene zinali zabwino munthu anandiuza ine anati mbale Branham inu ndi nyamata chabe apobe anati ine ndinali ndikulalikira uthenga inu musanabadwe ndipo iye anati ine zaka zanga zonse 46 komabe iye anali mphunzitsi wa sukulu ina ya Baibulo iye anati koma munthu wamtundu wanu amene amaphunzitsa anthu ndipo komabe nkukhoza kupanga ndemanga imene inu munapanga usiku wina anati ndikuganiza kuti ndizopusa anati inu munanena kuti mdyerekezi analibe mphamvu yochiritsa iye anati mwina mwake bwanji ngati ine nditakuwuzani inu kuti mdyerekezi ali ndi mphamvu yochiritsa anati tsopano inu mukanandifunsa ine ngati inu mukanayimapo chifukwa chimene ine ndikudziwa anati ine ndikuwuzani inu anati mutauni yathu muli mkazi amene amakhala kumeneko amene ali ndi a mzimu woyipa ndipo iye anthu amabwera kwa iye kuti adzachiritsidwe akuti yamamwetula tsitsi pamutu pawo ndipo amapopa magazi kuchokera mitsempha mwawo ndi kuwakulunga iwo mutsitsi ili kuyenda kupita ku mtsinje ndi kuponera chinthu ichi pa phewa lake ndipo sayang'ana mbuyo ngati iye ayang'ana mbuyo anati ndiye nthendayo imakhalabe ndi munthuyo koma iye amayenera kuti akayiponyere iyo mtsinje ngati kunali kuyiwala ndi kuchokapo ndipo anati 60% ya anthu ife tinkawerengera amachiritsidwa anati tsopano ngati njerekezi sangathe kuchiritsa nanga bwanji zimenezo chotero ine ndinadzamuyankha iye ine ndinati mbale wanga wokoma mtima wokondedwa ndikulemekeza konse kuzaka zanu kulemekeza konse kuzaka zanu zakuphunzitsa koma ine ndikuwuzanini tsopano kuti Yesu Khristu ananena kuti mdyerekezi alibe mphamvu yochiritsa ndipo ngati Yesu ananena zimenezo izo ndizokhazikika ndi ine iye anati ngati Satana atulutsa Satana ndiye kuti ufumu wake wagawanika ndipo uli ndi mapeto ndipo iye sangatulutse Satana ndiye inu mukhoza kundifunsa ine nchifukwa chani anthu awa amachiritsidwa bwanji si munthuyo fitiyo inalibe kanthu kochita ndi izo osati kuposa momwe ine ndikanachitira ndi izo kapena munthu wina aliyense ndi anthu amene akufikira kowu akumaganiza kuti iwo akubwera njira yoperekedwa ndi Mulungu ya machiritso awo ndi chikhulupiriro chawo chapawokha mwa Mulungu chimene chikuchita kuchiritsako mukuona ndi mafikiridwe amene iwo akuganiza simfitiyo komanso sangakhale mwamunayo eya chotero chomwecho uthenga ukhoza kungoyenda kapena ukhoza kufikira monga momwe mawu a Mulungu akuphunzitsidwira
and man based their
Ndipo anthu amakhazikitsa ziyembekezo zawo pa mawu a muyaya a Mulungu. Chikhulupiriro chimadza pa kumva. Kumva ndi mawu. Dr. Adeya kuno mu mzinda, mzanga wokondedwa, ananena kwa ine tsiku lina, iye anati, Bire, kodi iwe sikuganiza kuti ngati anthu adakhala ndi chikhulupiriro chogwira mtengo kunja uko, iwo angakhale ndi zotsatira zomwezo? Ine ndinati, kodi iwe ungakhale bwanji ndi chikhulupiriro mu zimenezo? Ngati iwe ungakhale ndi kuchuluka komweko kwa chikhulupiriro, kukhulupirira kuti iyo inali njira yoperekedwa ndi Mulungu, kuti iwe ugwire mtengo, ndipo iwo ungachite izo. Ndiye iwo akhoza kuchita zimenezo. Koma ndani ali ndi chikhulupiriro mu mtengo? Ine ndimakhala ndi chikhulupiriro mu zimene Mulungu ananena. Ndipo ine ndimangotenga zimenezo. Chotero, chikhulupiriro sichimamangidwa pa mchenga otitimira wa maganizo otengeka. Koma chikhulupiriro chimamangidwa pa muyezo. Mau amuyaya amuyaya, tante la mibadu. Apo ndipamene chikhulupiriro chimatenga malo ake opumulirapo, ndipo sasuntha ponso. Pamene icho chimangidwa pamenepo. Sopano kupanga njira. Ine sindi kukhulupirira kuti Mulungu amayendetsa konse udindo wake mwachisawawa. Ine sindingayendetse wanga, inu simungayendetse wanu. Yesu sanafe pa Calvary kuti adzangoti chabwino. Sopano mwina mwake anthu andimvera ine chisoni, popeza kuti ine ndabwera kupita pa dziko lapansi ndi kudzatenga maonekedwe a thupi, ndipo iwo ndithudi adzapulumutsidwa. Mwina mwake ngati iwo adzaone momwe ine nditafere momvetsa chisoni. Mulungu sanachite zimenezo. Yesu anafera cholinga chimodzi. Ndipo icho chinali kudzapulumutsa iwo amene Mulungu anawadziwiratu kuti adzapulumutsidwa. Uko nkulondola. Mulungu ankadziwa kuti padzakhala wina wake wopulumutsidwa. Ndipo pangayenera kukhala kukonzekera kapena njira yopangidwa kuti iwo adzapulumutsidwe. Ngati zikanapanda kutero, chipulumutso sichikanatheka. Chotero, Mulungu podziwiratu kuti anthu akanadzapulumutsidwa. Podziwa chimene iwo anali, iye anachita kukonza dongosolo. Tsopano, inu munganene kwa ine, mbale bana, ndiye Mulungu amadziwa ndende amene ati adzapulumutsidwe. Kulondola, chabwino, chifukwa chani iwo amati, iye safuna kuti aliyense adzawonongeke, iye satero, iye safuna kuti aliyense adzawonongeke. Koma kuti onse adzafike kukulapa. Koma kuti akhale Mulungu, iye akuyenera kudziwa amene ati adzachite izo. Kapena iye sanali Mulungu. Chifukwa iye ndi wamphamvu zonse. Iye ndi wopezeka paliponse. Iye ndi wodziwa zonse. Iye amadziwa chilichonse. Iye amakhala pa malo aliwonse. Ndipo wamphamvu zonse. Chotero kudziwiratu kumayang'ana mbuyo ndi kunena kuti iye anaoneratu izi. Ndipo anadziwa. Ndi chifukwa chake iye amatha kudziwa chimene mapeto anali kuchokera pachiyambi. Ndipo chotero podziwa kuti masiku onse odabwitsawa amene ife tikukhalamo tsopano ndi kuima ndi kuchitira umboni ndi kuona zinthu zimene ife tikuziona tsopano, Mulungu anenera kuti anapanga kukonzekera kwa izo. Usiku wina ndinadabwitsidwa kwambiri. Mkazi wang'ono anadzabwera pa nsanja. Malo akulu amadola 300,000 uko, ndipo iye anali ndi zodzipakapaka pang'ono pa nkhope yake. Iye anayima pamenepo ndipo anayamba kunjenjemera. Ine ndinati, ndiwe Walutherani mwamzimu woyera. Iye anati, inde bwana. Ndipo ine ndinati, inu muli pano kuti mudzapemphereredwe. Ndipo chifukwa chimene inu mukuyenda momwe inu mukuchitira, maonda awiri onse anathyoka. Ine ndinati, izo zinayambitsidwa ndi ngozi ya galimoto. Ndipo galimoto imene inu munkayendetsa, zaka folo zapitazo. Iye anati, izo nzoona. Ine ndinati, dokotala wanu ndi munthu wang'ono, wamfupi, wamutu wadazi, ndipo amavala magalasi. Anati, izo nzoona. Ndipo ine ndinati, iye akuchita udokotala chifukwa cha mu maondo, fupa lasanduka la chifuwa chachikulu. Ndipo ngakhale mnofu ukuvunda pozungulira fupalo. Iye anati, uko nkulondola. Ndipo iye anati, kodi pali chiyembekezo kwa ine? Ine ndinati, izo zimatengera pakafikiridwe kanu kwa Ambuye Yesu. Ine ndinati, iye anati, kodi inu mungandithandize ine? Ine ndinati, ayi amayi, palibe angakuthandizeni inu tsopano. Koma inu mukuyenera kudzithandiza nokha ku madalitso operekedwa ndi Mulungu a inu. Ndipo iye anati, ine tsopano ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse. Ine ndinati, Ambuye anakuchizani inu Mulungu. Ndi pakuti atero Ambuye. ndinu ochiritsidwa. Iye anati, Bambo Branham, ine ndakhala ndikulephera kugwada. Iye anati, kwa zaka 4 akulira, atayima pamenepo, akusisita manja ake, ndipo gulu lalikulu la anthu likulira, akumuyang'ana iye, achirutera, apresbiteria, ndipo ine ndinati, bwanji nosapita kuguwa, ndikukagwada pansi. Iye anati, ndiloleni ine, ndigwade pomwe apa, pomwe apa, pamene ine, ndachiritsidwirapo. Iye anali, asanasunthepo pamasitepe ake, koma iye, amadziwa kuti wachiritsidwa. China chake chinachitika, mukuona, iye anadziwa zimenezo. Panalibe kupenekera kulikonse pa izo. Ine ndinati, gwadani pansi, ndipo kwa nthawi yoyamba muzakafolo ndi maondo onse awiri othyoka ndi onse owuma anakozedwanso mafupa pamodzi. Mkazi ameneyo ngati mtsikana anagwada pa maondo ake misonzi kuyenderera masaya ake. Anakweza manja ake kwa Mulungu. Chabwino, anangodzuka kuchoka pamenepo mopheka basi ngati mtsikana wang'ono ndi kuchoka pa nsanja. Chinali chiyani chimenecho? Mulungu anenera kupanga njira ya izo. Sopano, iye anatumiza madokotala ndiko kulondola. Ndipo madokotala ndi yabwino. Ndipo iwo anali atachita zonse zimene iwo akanatha kuchita. Koma Mulungu anali atapanga njira. Ndi zimenezotu. Mugona, dokotalayo adalephera munjira yake, njira ya Mulungu ndi yapamwamba kwambiri kuposa njira yathu. Ndi chinthu chopambana bwanji. Sopano, kuganiza usiku uno kuti inu ndine, sititero, sitikufuna kuganiza izi. Koma chikhalidwe chathu ndi cha dziko lapansi, titi ngati nkhumba. Ndipo usiku uno tasanduka oyera, china chake chimenera kuchitika. Sopano, ife sitingapita kumwamba ngati nkhumba, ife tikuyenera kuti tipite kumwamba monga oyera, chotero kukonzekera kumenera kupangidwa kwa izi. Ndipo Mulungu anapereka izo mokongola kwambiri muchipangano chakale, mbuyo mubuku la Numeri, pafupifupi mutu wa 20 ndi mwe Ekisodo, pafupifupi 36-32. Ndipo ife tikupeza kuti pa tsiku la chitetezero, Mulungu muzoyimira, agonetseradu chimene iye akanata adzachite mwachoyimira, pamene iye anabwera, amene anali Kristu, wansembe wankulu amalamulidwa kutenga mbuzi ziwiri, mbuzi zazing'ono ndi kuzitenga izo kuti zikhale chitetezero, nsembe, ndi ng'ombe ya mphongo ya banja lake. Ndipo ambira ino werenga pano, ndi owerenga Baibulo, mukudziwa momwe chitetezero chinkachitikira. Komano mbuzi imodzi pankayenera kuti pakhale maere. Ndipo maere anagwera pa mbuzi imodzi. Iyo inafa. Ndiyo magazi a mbuziyi amayikira pa mbuzi inayo. Ndi manja a wansembe wankulu akuvomereza machimo a anthu pa mbuzi ya moyo. Ndipo kenako munthu amene anali woyenera amayitenga mbuzi ya moyo mmanja mwake. Ndipo amapita mchipululu kumene mbuziyo inkayenera kuti ikafe ndi kupita kwa yokha, malo akunja kwa njira. Osadzathanso muchikhalidwe chimenecho kubwereranso ku banja lake lomwe, koma kukakhala kwa yokha kwa nthawi zonse, kunyamulira machimo a anthu kutali. Sopano, ine ndikudziwa ophunzira ambiri mwina mwake akhala pano. Ndipo makamaka a Adventist. Iwo amanena kuti mbuzi imodzi inali Kristu, ndipo inayo inali mdierekezi. Sopano, abale, ine ndikuyenera kuti ndisiyane pang'ono pa iso. Ife sitingathe kupereka nsembe kwa mdierekezi. Mbuzi ziwiri zonsezo zinkayimira Kristu. Ziwiri zonsezo zinali Kristu. Kristu ndi wathu. Iye anakhetsa magazi chifukwa cha machimo athu, ndipo iye anawanyamulira iwo kutali mwini wake. Mdierekezi sanganyamule machimo anga. Kristu ndi wonyamula machimo athu. Mumvetse izo molunjika. Ndiye chikhulupiriro chanu sichisuntha. Kristu ndi wonyamula machimo athu ndi machimo apa dziko lapansi. Kristu anali nyama yakufa pa mtanda. Mvetserani, mwana wa nkhosa wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi.
Ndipo zo imira zo ka, ifeti nkatenga zo pindula, hodziwa kuti cho imira chidzabwera tsiku lina, chifukwa chiyani iye anapedwa kuchokera kumaziko adziko lapansi, chifukwa Mulungu anazikonza malingaliro ake, momwe zinthu zimenezo zikanati zidzakhalire, ndi chimene mpingo ukanati udzakhale, ndi chimene chilichonse chikanati chidzakhale, ndipo iye anayankhula mawu. Ndipo pamene Mulungu ayankhula mawu, izo zimakhala ngati zachitika kale pomwepo. Chotero iye anaphedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi. Inu mukuziona izo? Pamene inu mufika kwa izo tsopano ndi kulola chikhulupiriro chanu chikhazikike mwa ulemu. Osati pa munthu, osati pa za Mulungu za munthu, osati pa zipembedzo za mpingo, zabwino monga izo ziri, zabwino monga munthu ali, mulole chikhulupiriro chanu chikhale mu ntchito zotsirizidwa za Khristu pa Calvary, za ziwiri zonse, tchimo ndi chipulumutso. Inu mukuona izo? Zindikirani, Khristu anabwera, ndipo iye anali nyama yakufayo. Pakuti iye anaphedwa kale mufanizo, maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Inu mukuziona izo? Mulungu anayankhula izo ndipo anati, izo zikanadzakhala chomwecho. Chotero, pamene Mulungu ayankhula, izo zimatsimikiziridwa kwa nthawi zonse kumwamba. Mawu a ndi pamene inu mukuyenera kukhala ndi chikhulupiriro. Ngati inu mukukhulupirira awa kuti ndi mawu a Mulungu wamuyaya, mawu osasinthika, ndiye langizo lililonse limene linayankhulidwa mu mawu a Mulungu ndi mbewu. Ndipo chilichonse chimene Mulungu wachiyankhula mu mawu chinatsimikiziridwa kale mu ulemerero, ndipo chinaperekedwa kwa inu kuti muchitepo kanthu. Chotero, musachite mantha kutenga gawo lililonse la mawu a muyaya odala a Mulungu ndi kuwazika iwo mu mtima mwanu. Tsopano iwo akuyenera kukhala mudothi. Tsopano mwachitsanzo, ine ndatenga njere yachimanga ndi kukayika iyo mu mwala wa bluu kapena china chake monga choncho. Iyo mwina singamere chifukwa ndi dothi la mtundu wolakwika. Koma ngati iyo ikalowa mu dothi labwino lakuda la chonde la pamwamba, iyo idzamera motsimikiza basi iyo ikayikidwa mmenemo. Ndipo pamene mawu ndizi apa tsopano, pamene mawu a Mulungu abwera mu mtima wodzadza ndi chikhulupiriro, iwo akungoyenera basi kuti akule, iwo akuyenera kugwira. Ndi chifukwa chake mkaziyo atayima pamenepo ali ndi mawondo onse okhala ndi kasiyamu monga choncho, kuchokera kuzowundana ndi kuthyoka kwa mawondo pamene onse anaphwanyidwa ndi mafupa atavunda ndi chifuwa chachikulu ndiponso komanso nofu. Iye sankachita mantha kupinda mawondo wake. Kwa chiyani mawu anena atagwera mu chikhulupiriro amaphukira pamwamba? Kodi inu mukuzimvetsa zimenezo? Mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ananena kuti Khristu adzakhala kuno, ndipo iye adzapha, adzafa, wosalakwa chifukwa cha olakwa. Ndipo pamene Mulungu anayankhula izo, izo zinatsimikiziridwa kale pamene Mulungu anayankhula izo. Tsopano izo zisanakhale mawu, izo zikuyenera kukhala lingaliro, pakuti mawu ndi lingaliro lofotokozedwa. Ndiyeno ngati Mulungu malingaliro ake anazindikira zinthu izi, pamenepo izo zinali malingaliro ake. Zitatero iye anayankhula izo, ndipo zimakhala ngati kuti zinatsirizika pamene Mulungu ayankhula, chifukwa iye ndi wosalephera ndipo sangachite china chilichonse. Ndiye khalidwe la Mulungu. Ngati Mulungu anapulumutsa ojimwa kumbuyo uko pa maziko akulandira nsembe yopyereza, nsembe yoperekedwa, iye akuyenera kuti achite chinthu chomwecho lero. Kapena iye analakwitsa pamene iye anamutengera mkati munthu woyamba ndi izo. Ngati Mulungu anachiza odwala kumbuyo uko pa maziko amagazi okhetsedwa anyama, pa maziko achitetezero, iye akuyenera kuti azichita zomwezo lero. Kapena iye
anala kuitsa pamene iye anachiritsa munthu woyamba. Mugona, iye sangathe kusintha. Ife timakula, ife timakhwima, ife timapeza zinthu zabwinoko, ife timakamba za zinthu zabwinoko, ife timavala zovala zabwinoko, timayendetsa galimoto yabwinoko, ife tikupita patsogolo. Koma Mulungu sangapite patsogolo mwanjira imeneyo, chifukwa iye anali wangwiro kuyamba ndi kuyamba, ndipo ungwiro sungapite patsogolo, ndi ungwiro kale. Amen. Chotero iye, sakuyenera kunena chabwino, uno ndi mbado osiyana, ndi lingaliro labwino kotsopano. Ngati ndi choncho, iye sangakhale Mulungu. Chotero, ngati iye ali Mulungu, chimene iye anayankhula kumbuyo uko, iye akuyenera kukhala ndi icho. Chifukwa iye anali wangwiro kumeneko, ndipo ndi wangwiro tsopano. Mugona, ndi mugona izo. Ndiye, iye sangapite patsogolo, iye sangatero, chabwino, ine likutanthauza, iye sangazipange zinthu kukhala zabwinoko, kuzipanga izi pang'ono, kuti izi zingakhale zabwinoko pang'ono, inu mukuti, nanga bwanji mwana wankhosa wakale, ndi mwana wankhosa uyu, ujayu anali choyimira, kuyembekezera iye, ndipo iye anati, iye anali, iye anayankhula za mwana wankhosa wophedwa, kuchokera ku maziko a dziko lapansi pachiyambi. Ine ndidzayika udani pa mbewu yake ndi mbewu ya serpenti. Ndipo kenako kudikira chidzalo cha nthawi kuja kunabwera. Mulungu anapereka chitetezero cha tchimo kudzera magazi okhetsedwa a mwana wankhosa. Lozera, iye anapereka chinthu chomwe chomwecho kudzera mwezi. Usiku kukhala dzuwa masana, mwezi pokhala mthunzi wa dzuwa, kapena dzuwa kumwalira pa mwezi kupanga mthunzi. Mwezi ndi dzuwa ndi mwamuna ndi mkazi. Ndipo pamene dzuwa lalowa limaponyera kuwala kwake pa mwezi kutipatsa ife kuwala kochepa kufikira dzuwa litatuluka. Ndipo pamene dzuwa libwera mwezi umazimirira. Ndipo Kristu ndi dzuwa limene lapita kulemerero ndi kumawalira pa mpingo ndi mtundu omwewo wakuwala kumene iye ankawala pamene iye anali kuno. Ndipo mpingo ndi kuwala kwa dziko kufikira Yesu adzabwere. Ndipo izo zonse zikusungunikira pamodzi. Monga kuwala kwa mwezi ndi kuwala kwa dzuwa kumakhala kuwala kumodzi pamene zitulukira pamodzi. Ndipo pamene Kristu ndi mpingo wake adzabwera pamodzi pa zaka chiwiki zazikulu adzatulukira muchimodzi. Ndipo lero inu ndi kuwala kwa dziko lapansi, mukukhalapo kwake, mukusowa kwake kani. Iye akukupatsa inu kuwala kuti muwale nako pamene iye ali pano. Zinthu zonse zakale, zinthu zonse za pa dziko lapansi ndi zoyimira zakumwamba. Ngakhale mpaka kangaude ndi aburuzi ndi njoka ndi zina zotero ndi zoyimira chabe za mizimu yoyipa ikunyezimiritsa. Chifukwa chiyani kansa inkachedwa kansa? Chifukwa ili ndi maonekedwe ankhanu. Ndipo mawa kuti kansa amatanthauza nkhanu. Tsopano inu maona zinthu zonsezo zimene zili zoyimira ndi mitunzi. Chotero mbuzi yona mizira imene inayikidwa mchikulu kumalo akwayokha yolekanitsidwa ndi nzika zinzake itasenza machima anthu pa mutu pake. Inali choyimira cha Kristu akulekanitsidwa kwa Mulungu. Ndipo kuchoka mukukhalapo kwake ndipo atanyamula machimo athu kupita nawo ku Gehena. Ndipo kumeneko Mulungu sakanamulola iye. Davide anati, ine sindidzalola woyera wanga kuti aone chivundi, ngakhalenso sindidzasiya solo yake mu Gehena. Ndipo pa tsiku lachitatu anaukanso chifukwa cha kulunga mitsidwa kwathu. Koma iye anayifanizitsa mbuzi, mbuzi yona mizira, ndiponso mbuzi ngati nsembe ya tchimo. Mulungu akupanga kukonzekera ndi njira yoperekedwa. Mulungu nthawi zonse amapanga njira yothawirapo. Nthawi zonse matenda amakuyikani inu pa kona, Satana amakukanikizirani inu pansi pa malo inu mukakhala mKristu. Mwina mwake mwakhala muli wanjuga. Inu mugona zimenezo, makada are pa tebulo. Tabwela, Johnny. Inferi kuziwa izo zirimwa iwe. Satana, alipamene epo kutazuku yesani. Koma mulungu, ili yonse, tawi zonse, azabanga njira, yopuru mkirapo, ngati inu mutango vomereza izo. Mwina mwake, inu makaramuli a chidakwa. Ndipo galasi, lili pansi, pampuno yanu. Sobano, tabwela Johnny, sobano, ngati inu mukufuna kumvera liwu limenelo, inu mudzapita maulunjika kumatope anu kachiwiri. Koma Mulungu nthawi zonse amakhala pamenepo, mulembenuzire malingaliro anu kumwamba, ndipo muyangʼane ku Kavari, ndikuti mzimu woyera wodala, bwerani kwa ine, ine ndikusowa. Muone zimene ziti zichitike. Mulungu adzapanga njira yopulumukirapo nthawi zonse. Pakuti iye adzatero. Mulungu nthawi zonse wakhala kuchita zimenezo. Ndipo tsopano zindikirani. Dziko lapansi lisanawonongedwe pamene anthu anali ochimwa. Ndipo anthu anali ochimwa mdziko. Mulungu anakonza njira yothawirapo kwa iwo amene akufuna kuthawa nayo. Mulungu anali atamanga chombo atachikonza. Noa anamanga njira pa chombo kwa kuchikonzekeretsa chombo ichi kukonzekera kwa njira. Betserani kuyambira ku ngati njira yothawirapo watero. Mkwiyo ndi chiweruzo cha Mulungu zinali zikunjikana miyamba kuti zidzatsanulidwire pa fuko lochimwa ndi pa anthu ochimwa amene anakana izo ndi ouma makosi anayenda motsutsana ndi malamulo a Mulungu. Nthawi zonse mkwiyo uwu unali ukunjikana miyamba kuti udzatsanulidwire pa anthu muchiweruzo. Mulungu wachifundo anakonza njira yothawirapo kwa iwo akufuna kuyendamo mmenemo, njira yothawirapo. Sopano ife tafika kumalo kachiwiri amene ziweruzo zikunjikana. Ndipo ngati tsiku limenelo muchigumula, ndi mochuluka bwanji lero. Pamene kutha kwambiri yakale ya nthawi, pamene kutha kwambiri yakale ya mafuko, ndipo kunali kukufika pachimake. Ndi wochuluka moposa bwanji mkwiyo wa Mulungu kwa mamiliyoni a anthu ochuluka waunjikana pamodzi. Mpaka tchimo latsikira mu dziko. Mpaka ilo likugwedezeka ngati munthu woledzera akudzandima kupita kwawo mafolokoloko. Ilo ladutsa kupyola mwezi ndi nyenyezi. Mpaka ilo lafikira zovala za Yehova wa Sabbath. Ndiye ilo likudzandima pansi pakatundu wa malingaliro ake omwe opangidwa ndi anthu akudzisunga kwake komwe za zawu Mulungu zake zomwe. Iwo awatenga malamulo a Mulungu ndipo apanga iwo kukhala opanda mphamvu pophunzitsa miyambo yawo yawo ya anthu kukonda matamando a anthu moposa matamando a Mulungu. Aphunzitsi athu anali atakhala wofunda ndipo akukhazikika pakujoina mpingo ndi kumati izo zili bwino. Bola ngati inu muli wa mpingo Mungu iwala za izo. Koma mbale Mulungu anakonza njira yothawirapo. Ndipo inu mudzayenera kufika kuzofuna za Mulungu. Ndipo ndizo kudzera mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Palibe maziko ena ayikidwa koma amene anayikidwa kale. Ayi, palibe amodzi kumanga apa maziko ena aliwonse kuli ngati ziputu ndi matope. Madzi osefukira adzakokolola izo ndipo kugwako kudzakhala kwakukulu. Koma Yesu anati, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndichiyani chimene iye anamangapo iwo? Pachiona ndi chowululidwa cha uzimu kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani? Ena amati Eliya, ndipo ena amati Mose, ndipo ena amati Yohane Mbatizi ndi zina zotero. Koma inu mumati ine ndi ndani? Mopanda kukayikira, mopanda kutenga mphindi, mvetserani wochimwa. Umo ndi momwe inu mumalandirira izo. Iye anakhala ndi iye. Iye ankadziwa chimene iye anali. Ndipo kenako iye asanaganize nkomwe kachiwiri, mzimu woyera unamugwira iye. Ndipo iye anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Anati, iwe wodala ndi iwe Simoni, Simoni Bayona. Pakuti thupi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe. Iwe sunaphunzire izi kuzao Mulungu za wina wake. Iwe sunabwere kuchokera ku seminare ndi izo. Koma atate anga amene ali kumwamba aulula izi kwa iwe. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za Gehena sizidzaulaka iwo. Kusefukira kukhoza kubwera ndipo maatomiki akhoza kugwa ndi zonse. Koma iye amene ali wotetezedwa mwa Khristu adzakwera mkuntho wa atomiki chimodzimodzi monga anachitira Nowa ndi namondwe wakusefukira wotetezeka muchombo. Mulole chikhulupiriro chanu chigwere mu zimenezo kamodzi. Muone chimene chita chitike pa thanthwe lolimba la Mulungu pa zoyimira. Mulungu amakonza njira yothawirapo nthawi iliyonse. Iye amenera kukonza njira yothawirapo pamene nthawi yoyikika ifika. Mulungu ndi Mulungu. Yehova ire. Yehova ire amadanthauza. Yehova adzapereka iye mwini nsembe. Pakuti Ambuye adzazikonzera yekha njira yothawirapo. Mulungu akhoza kupereka iyo chifukwa iye ndi mlengi. Ndipo Mulungu pamodzi kwa zonse pa Calvary. Amen. Uko kumeneko pamene angelo akulu akumwamba, pamene makamu onse aziwanda ananjenjemera, pamene dziko la pansi linadzilambatitsa ndi manjenje ndi kugwedeza manda, ndipo pamene dzuwa linagwedezeka ndipo linapachikika mbuyo uko, ndipo linasanduka ndima, pamene mwezi ndi nyenyezi zinagwedezeka kuchoka pamalo awo. Wowomboleda mibado yonse ndipo kupitala mumibado adzabwera adzazidikira ola limenero. Pamene mwana wa Mulungu anafa pamenepo anamulanda Satana mphamvu iliyonse ngakhale imfa ndi Gehena manda ndi mantha onse zinabenzera pamenepo pa Calvary. Pamene iye analipira mtengo wa pamwamba ndi pamene mwana wa nkhosa anafa ndipo machimo anayikidwa pa iye. Iye anali wonyamula tchimo anawatengera iwo ku Gehena kumene kunali kwawo. Ndipo Mulungu anamukitsa iye tsiku lachitatu. Ndipo pokhulupirira zimenezo ife timalungamitsidwa mwachikhulupiriro pa maziko a magazi okhetsedwa a Ambuye Yesu Khristu. Amen. Mulungu kupanga njira yothawirapo. Oh, bale pamene inu muona mumva ambulansi kulira nthawi iliyonse mukomba imodzi ndi chizindikiro chakuti mukupita njira imeneyo. Nthawi iliyonse mukamadutsa pamanda ndi chizindikiro ili mukupita njira imeneyo. Nthawi iliyonse makwinya aonekera pankhope ndi imbi mutu ndi chizindikiro inu mukupita njira imeneyo. Zosadabwitsa ndiye Paulo kanatha kunena ndi chiyembekezo chenichenicho chimenecho chozikika ndi chozikika mwa iye monga chonchi. Mayi pamene iye anafika ku mapeto kwa nsewu iye anati ndamenya nkhondo yabwino. Ndamaliza ntchitoyo, ndasunga chikhulupiriro, ndiyambira tsopano, wayikika kwa ine korona wa chilungamo. Ambuye woweruza wolungama adzandipatsa ine pa tsiku limenelo, osati ine ndekha, koma onse amene amagonda kuonekera kwake. Pamene inu mudwala ndi kutopa ndi moyo wakale uno, ndipo inu mudzakuponda kuonekera kwa Ambuye Yesu kwabwino kuposa pomwe inu mumakondera chakudya chanu pa tebulo, kapena akazi anu, kapena ana. Ndiye bali korona woyikidwiratu kwa inu. Osati korona, korona wa golide wotadzekira pa mutu panu kwa mathupi lopanda zowawa. Ndinavekedwa korona mu ulemero wa Mulungu. Ndinavekedwa korona wachisavundi cha Yesu Khristu. Ndi chimene chayikidwa kwa inu. Chimene Ambuye woweruza wolungama adzakupatsani inu pa tsiku limenelo. Ndilo tsiku limene tikuliyembekezera. Mulungu wakonza njira yothawirapo kwa aliyense wa ife. Ndithudi iye watero. Pamene Danieli mneneri mwana wa Mulungu anaponyedwa mu dzenje la mikango, inalipo nthawi imene Danieli pokhala wokhulupirika amene anakweza mazenera ake ndipo sanachite mantha ndi chimene mfumu inanena. Ndipo pamene anapemphera mosasamala kanthu za cholengeza chimene chinalengezedwa, Danieli anapemphera muli monse. Pamene iye ankayang'ana ku Yerusalemu ndi kupemphera ngati anthu ankayang'ana kana ku Yerusalemu ndi kumapemphera mzinda umene nsembe yopsereza inkaberekedwako ndi chifukwa chake Daniele ankayang'ana mbali imeneyo ndipo anapemphera pakuti Ambuye anali atanena kale anthu akadzakhala mu vuto nthawi iliyonse ndipo akadzayang'ana ku malo oyera awa ndi kupemphera ndiye mudzawamve ine ndidzamva kuchokera kumwamba pamene Solomoni ankampereka kachisi ndi chifukwa chake Yona anali ndi chikhulupiriro chimene iye anali nacho pamene iye anali ndi udzu wa mnyanja utakulungidwa pakhosi pake ndipo akuyima mu masanzi mʼmimba mwachinsomba komwe mukuya kwa nyanja pa nyanja ya mkuntho iye anati idzo ndi zachabechabe zabodza koma kamodzinso ndidzang'ana kukachisi wanu oyera Mulungu. Mulungu anachita china chake, iye anapanga njira yothawirapo kwa Yona chimene iye anachita palibe amene akudziwa. Ike ndi chinsinsi cha Mulungu mwini. Koma mosasamala pamene zinali zosatheka, Mulungu akhoza kusintha zochitika. Iye akhoza kupanga chosatheka kukhala chotheka, ndipo sali chotheka chokha koma akhoza kupanga izo kukhala chenicheni pamene anthu amutenga Mulungu pa mawu ake ndi kuvomereza njira yoperekedwa imene Mulungu anayipereka kwa munthu. Mulungu anachita china chake, iye mwina anayika hema wamkwera pansi apo. Ine sindikudziwa chimene iye anachita mimba mwachinsomba chimenecho, koma iye anamusunga Yona mmenemo kwa masiku atatu ndi usiku monga choyimira kuti Khristu adzagona mopanda mkweya mimba ya dziko lapansi, ndipo pa tsiku lachitatu iye adzatuluka monso. Icho chinali choyimira. Iye anapanga njira yopulumukira. Iye nthawi zonse adzatero pamene Daniele anayima pamenepo, ndipo mikango ikubwera ikuthamangira kwa iye. Munalibe nkomwe mantha mu mtima wa oyera wokhalambayo, koma iye anayima pamenepo ndipo Mulungu anali asanathane naye iye. Ndipo mikangoyo itangotsala pang'ono kumugira iye, mngelo anatambasula pamaso pa iyo mosakayika koma kuwala koyaka komweko kumene kunaolekera kwa Saulo wa ku Taliso pa njira ya ku Damasiko. Wala kwa kukulu kunawala, ndipo iwo anayang'ana, ndipo iwo sanadziwe chimene chinkachitika. Ndipo Saulo anagwaba kavalo wake, ndipo liwu linadza kuchokera mukuwalako likuti, Saulo, Saulo, nchifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Anati, ndinu ndani Ambuye? Iye anati, ine Yesu amene iwe ukumuzunza. Anali ana chihebri amene anali wokhulupirika kulonjezo la Mulungu, amene anali adakhala pansi umo mu ng'anjo ya moto kamene mu Babiloni kani akupita ku ng'anjo ya moto. Sitepa imodzi pakati pa iwo ndi imfa. Zingakhale zochuluka bwanji kwa amuna pano siku uno, pakhoza kudzakhala tsiku limodzi pakati pa inu ndi kulekana kwa muyaya. Inu mudzapanga chisango chanu tsopano, njira yaperekedwa kwa inu ngati inu mungayivomere iyo. Sitepe imodzi natiyola Yonatani kwa Davide pamene iwo anaombera uta, sitepe imodzi pakati pa ine ndi imfa, ndipo sitepe imodzi pakati pa iwo ndi imfa. Koma basi pa nthawi yovutayo Mulungu anapereka njira yothawirapo, ndipo iye anatumiza mu ng'anjo ya moto ija Ambuya Yesu Khristu, ndipo anazimitsa moto kwa iwo. Anali Enoki amene ankadzinenera kuti anayenda ndi Mulungu kwa zaka 500, ndipo anali ndi umboni, iye anamukondweretsa Mulungu. Iye anali ndi chikhulupiriro kuti iye sadzaona imfa. Mulungu akanakhoza bwanji kuchita zimenezo? Panalibe ngakhale ndege ya jeti masiku amenewo kuti imuchotse iye pa mapazi ake, koma Mulungu anapereka njira kusanthulika kumene kunamuchotsa Enoki pa dziko lapansi kupita ku ulemerero popanda kulandira imfa. Anali Eliya amene anaponda pa nyanja kapena mtsinje wa Yorodani tsiku limenelo pogawaniza iwo kuchokera mbali imodzi kupita kuina, ndipo pamene Eliya anali atakonzeka kuti azipita kumwamba wopanda kufa, anali Mulungu anapereka njira kwa iye wosati ndege ya jeti, koma iye anatumiza galeta wa moto woyendetsedwa ndi aka mavalo a moto. Mulungu anabereka njira mu miniti, njira yothawirapo ku imfa. Anali Mose inali kukhulupirira amene anawatsatira ana Israeli, kamene amene anawatsogolera iwo akutsatira kuwala lawira moto kudutsa mchipululu. Anali Mose amene anapirira mpaka kumapeto. Anali Mose zaka 120 zitatha zaka 80 za utumiki kwa Mulungu. Amene anaima pa phiri ndi panangana mu dziko lolonjezedwa ndi misonzi kuyenderera pansi pa masaya ake. Bambo wachikulire wa usinkhu wa zaka 120 iye anali adabwera kudutsa njira za minga. Iye anali adayenda madzi akuya. Iye anali adalawa chikho chowawa, chikho cha ndulu ndi chisoni. Iye anakhala ndi anthu osamvera ngati mbusa wawo. Iye anali atawatsogolera iwo kuchoka kumalo kupita kumalo, ndipo anapirira ndi kung'ung'udza kwawo, ndipo anadziponyera yekha pa cholekanitsa, ndipo anati, Mulungu munditenge ine, inu musanawatenge iwo. Anali Mose amene anayima pamenepo ngati bambo okalamba, akudziwa kuti munjira iliyonse anali choyimira cha Khristu. Akudziwa mwina mwake mwa njira ina Mulungu ndithudi akanadza mutenga iye, chifukwa iye ankanena kuti adzamubweretsenso iye ngati choyimira cha Khristu. Iye anabadwa monga mneneri, monga Khristu, ndipo osati kokha mneneri koma mtsogoleri ndi zina zotero. Iye anakabisidwa kutali mutchire, ndipo chomwe chonso Khristu anatengedwera kupita ku Igiputo. Iye anali wopereka malamulo monga Khristu anali kupirira zitona amene ankakhala ku Sinai. Njira iliyonse iye anali choyimira cha Khristu. Ndipo pamene iye anakalamba, ndipo imfa ikumuyang'ana iye pa nkhope, iye akanabweretsa bwanji chiukitsiro. Koma pamene nthawi yovuta inafika, Mulungu anabereka njira. Pamene mpweya unkamuchokera ndi kumagwedeza pakhosi pake, iye anayang'ana atagona pambali pake, ndipo apo panayima thanthwe. Mulungu anabereka thanthwe. Thanthwelo linali Khristu Yesu amene anali mchipululu. Mose anapirira thanthwe. Mulungu ndipatseni ine chisomo kuti ndipirire ku chinthu chomwecho. Ndipo pamene mpweya wa moyo wanga udzachotsedwa kuchoka mu thupiri, ndiloleni ine ndidzaone thanthwelo litayima pamenepo. Anaponda pa thanthwelo, ndipo angelo anabwera, ndipo anadzamunyambira iye kutali zaka 800 mtsogolo. Iye anali atayima ku Palestina ndi Eliya. Atayima pamenepo akuyankhula ndi Yesu mtanda usanati. Mulungu anakonza njira yothawirapo. Ziwiri mwa zinthu zazikulu mu chipangano chakale zimene ine ndikutha kuziona mu mauneneri, magulu awiri akulu zinali izi. Anthu ankayembekezera nthawi kufikira pamene Mesiya adzabwere. Ndiyeno Mesiya atabwera, iwo ankayembekezera nthawi imene Mzimu Woyera ukanati udzabwere. Potsiriza mu nthawi yake zoyimira zonse kumbuyo uko, zomwe iwo anali nazo kudera mwa aneneri ndi chilichonse, zoyimira zonse ndi zitetezero zimene iwo anali nazo potsiriza Mesiya anadzabwera, ndipo izo zinakhazikika chifukwa Mulungu anali atanena chomwecho. Ndiye iwo ankayembekezera nthawi ku mpingo wa ukulu wa ulemerero umene udzakhale wopanda banga kapena khwinya, umene udzawale pa dziko lapansi ngati nyenyezi. Iwo ankayembekezera nthawi imeneyo. Kodi izo zidzakhala motani? Iye anali atafa kwa masiku atatu ndi usiku. Iye anaukanso, iye anaonekera kwa 500, ndipo iye anakwera kumwamba. Iye anawasiya iwo pa dziko pano okha. Ukhala bwanji mpingo wa ulemerero uwu pamene mtsogoleri wapita? Mulungu anawulonjeza mpingo. Zikanadzakhala motani kuwala kumene kukanadzawala mmalo ake iye atachoka kale? Pamene iye ananena pamenepo, kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu muzidzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi. Zinthu zimene ine ndikuchitazi inunso mudzazichita. Pitani inu mdziko lonse ndipo mukalalikire uthenga. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iwo angachite motani izo? Khristu kulibeko kwa iwo. Iwo angachite bwanji izo pamene Mulungu anawapatsa iwo lonjezo? Koma taonani, Mulungu anapereka Pentekoste pamene Mzimu Woyera mwa munthu unatsika pansi ndi kudzatenga thupi la munthu wachifundi uyo akatha kuyeretsedwa ndi chitetezero cha mbuye Yesu Khristu. Ndipo Mzimu Woyera unamutengera munthu ameneyo mu ulamuliro wake omwe, ndipo anamutumiza iye ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa zikumutsatira. Mulungu anabereka njira. Iwo saka nakhoza kujira izo mwaiwo okha. Iwo anali amuna ngati inu ndine. Kodi iwo akanachita bwanji izo? Iwo saka nakhoza. Koma Mulungu anabereka njira yothawirapo. Pamene iwo anali mchipinda cha pamwamba, iwo angaganiza kuti anthu akanawaseka iwo, iwo angaganiza kuti iwo akanadzakhala ichi icho kapena chinacho, iwo anatseka mazemera onse ndi kukhoma zitseko. Kodi iwo achita bwanji izo? Iwo anali amantha, iwo analibe fupa la pansana, iwo anali ndi nsana wa nkhuku, ndipo osali wenikweni nsana wa mzimu woyera. Iwo anali atatseka zitseko, iwo ankachita mantha, iwo ankachita manyazi kuti atuluke ndi kukanganizana ndi anthu. Kodi iwo akanachita bwanji izo? Koma Mulungu anatumiza Pentecoste, ubatizo wa mzimu woyera. Iwo anakankha mazenera ndi kutsegula zitseko, ndipo anapita mmisewu. Mulungu analonjeza izo. Pamene Mulungu alonjeza, Mulungu amasunga mawu ake. Iye amapanga njira yothawirapo. Iye sadzakulolani inu kuti muyesere pamwamba pa chilichonse chimene iye sangakupangireni njira yothawirapo. Iye adzachita izo. Ndife pano takhala kudutsa mu tsiku la chimbuzi la mitambo la mvula. Mpingo uli theka mkati ndi theka kunja. Iwo akudabwa momwe angachitire ichi ndi momwe angachitire. Iwo analibe kuwala, koma aneneri anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Izo zingatheke bwanji? Ife ta mpingo mu tsiku lino, mpingo waulemerero umenewo umene uti udzakhale kuno pa dziko lapansi. Pamene Yesu adzabwera kuti adzawulandire mpingo waulemerero, ife tikulandira mvula ya masika kutsanulira magawo awiri a mzimu woyera akubwera pa dziko lapansi, ndipo akusesa fuko lililonse, ndipo moto wachitsitsimutso ukuyaka pa mapiri aliwonse, China, ku Japani, kuchokera ku Korea, Africa wandima ndikulikonse, mzimu woyera ukutsanuliridwa panthu. Mulungu anapanga njira. Kodi masonga akhungu anachiritsidwa bwanji? Mulungu anapanga njira. Haleluya, inde Bwana. Iye nthawi zonse amapanga njira. Ndipo kwa inu pano amene muli pa dziko lapansi lero, ine amene mukuyembekezera chitonthozo, ine amene muli amwenda njira ndi alendo, mukhale ngati Davide. Davide ankapita ku nkhondo, iye sanapite wokhumudwa, iye sanapite ndi chizindikiro chatheka, iye sanapite akuganiza kuti mwina izo zichita izo, koma iye anadikirira mu chitsamba cha mabulosi mpaka patapita kanthawi kunali chete. Panalibe chimene chinkachitika. Patapita kanthawi kumbuyo cha batali, iye anamva masamba akuyambapo, amamveka mokuwa ndi mokuwa ndi mokuwa. Patapita kanthawi mphepo ya mkuntho inapita patsogolo pake, iye anadziwa kuti ameneyo anali Mulungu ndi khamu loyera la angelo likupita patsogolo pake. Ndipo iye anasolola lupanga lake, ndipo anatenga nkhondoyo, ndipo anamupangitsa ndani kuthawa mbale musamalumphe ndi kuganiza china chake pamene simuli woyenera kuti mupite muzima, ndipo muone kuti sikujoina chalichi wosati kugirana chanza ndi mulaliki, komanso sikubatizidwa mmadzi, koma ndikulandira nsembe yoperekedwa ndi Mulungu Yesu Khristu monga munthu mu mtima mwanu. Mzimu woyera udzasundira patsogolo panu monga mphepo ya mkokomo ikusundira chilichonse kuchoka pa njirako. Amen. Ndi zimenezo ndiye khala na Khristu ine amene muli njira. Mukhala amuna enieni opa Mulungu. Mukubwera chitsitsimutso kuno posakhalitsapa msonkhano waukulu wa muhema. Ine ndikukhoza kuona iwo kulondola. Kodi inu mukufuna kuchita chiyani? Muzikhalitse nokha wakhalidwe. Kuno nthawi ina kale uko kumayiko akumwera kunali anthu amene ankakonda kudutsa ndi kugula akapolo ndi zina zotero. Ine ndinangopezeka ndi kuganiza za nkhani yaing'ono iyi. Pamene iwo ankadutsa ankagula akapolo, iwo ankaona kuti anthu osaukawo amenyedwa. Iwo ankadana nazo kuti alisiye dziko lawo, ndipo iwo ankadziwa kuti sadzabwereranso. Anthu achikuda zinalizomvetsa chisoni mmene iwo ankachitidwira. Tsiku lina iwo anamuzindikira nyamata mmodzi mapewa ake ali mbuyo, iwo sankaswa kuti azichita kumumenya iye. Ayi bwana, wogula wina anabwera anati, ndiloleni ine ndigule kapola ameneyo. Iye anati, iye si wamalonda. Iye anati, chabwino, nchiani chikumupanga iye kukhala wosiyana kwambiri? Kodi iye ndi bwana pa ena onsewo? Anati, ayi. Anati, Nchiani chikumupangitsa iye kukhala wosiyana? Kodi mumamulola kuti azidya bwinoko? Anati, ayi, iye amadya ndiyena onsewo. Anati, nchiani chikumupangitsa iye kukhala wosiyana kwambiri? Anati, ndinamva kuti abambo ake ndi mfumu ya fuko. Ngakhale iye ali kudziko la kutali, iye amagwetserabe mapewa ake mbuyo. Iye ndi munthu wobadwa mwachifumu. Abambo ake ndi mfumu. Ngakhale kuti iye ndi mlendo, abambo ake ndi mfumu. Bambo anga ndi wolemera, ali nazo nyumba ndi minda. Iye amagwirizira chuma cha dziko la pansi mdzanja lake. Chamiyala yodula ndi madayamondi ndi siliva ndi golide. Ngowe zake ndi zodzadza, iye ali ndi chuma chosaneneka. Ife anthu pano pakachisuyu tili ndi umboni wosalephera wa Mbuye Yesu waukitsidwayo ndi chitsitsimutso chimene chasesa dziko kuchokera kumalo ang'ono odzichepetsa mongawa osaposa modyera ng'ombe ku Betelehemu ndipo mwina mwake odzichepetsa kwambiri.
Koma kudzera pano Mulungu watumiza chitsitsimutso chachikulu wasesa mateni a masauzande inde kufika mamiliyoni. Ulowa mu ufumu wa Mulungu.
Kodi inu mukufuna kukhala nzika inzathu ndi ife? Kodi ndinu wokonzeka usiku uno wochimwa kuti muponyere pansi kusanjanitsika kwanu, kuponyera pansi moyo wanu wochimwa ndi kuwongola mapewa anu ndi kujoina gulu la ankhondo ili la anthu woguba kukhulupirira kuti chitetezero cha Ambuye Yesu Khristu chimatiyeretsa ife ku tchimo lonse?
Tiyeni tipemphere pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Atate athu akumwamba chifundo sikuno pamene ife tikuyembekezera pa inu, yembekezera mzimu woyera wa ukulu wa Mulungu kuti usunthe kudutsa mawombetsera awa ndi kuchita mopitirira zochuluka monga anakonzekera tsopano pa usiku olowa mchaka china kuti titenge mgonero. O Atate Mulungu, ife tikupemphera kuti inu muyankhule ku mitima ya ochimwa usiku uno. Aloleni iwo abwere Ambuye mophweka, osati motengeka, osati ndi nkhani ina yachisoni, koma moona di pa mawu osayipitsidwa a Mulungu. Kuti Mulungu anakonda dziko lapansi, iye anampereka mwana wake yekha yobadwa yekha kuti aliyense amene akhulupirira mwa iye asatayike koma akhale nawo moyo wamuyaya. Mulungu, perekani usiku uno kuti mawu a Ambuye Yesu mu Yohane woyera 5:24 amveke mu mtima uliwonse. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera mu chiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Mulolambira adutse ola lino achoke ku imfa apite ku moyo pamene ife tikuyembekezera mzimu woyera kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo mitu yanu yoweramitsidwa ine ndikudawa pamene mulongo akuimba ngati aliyense mkhristu mupemphero. Kodi alipo mwamuna, mkazi, mnyamata kapena mtsikana amene mungaweze dzanja lanu kwa Mulungu osati kwa ine? Ndikuti apa ine ndikukweza dzanja langa kuti ndinene kwa inu Mulungu, ine ndikukhulupirira kuti chiweruzo chakonzeka kuti chikanthe dziko lapansi, ndipo ine ndili pansi pakutsutsidwa kwa chiweruzo ichi. Ine ndiyenera kuleganitsidwa ndi Mulungu kuchoka pamaso pa mpingo, kuchoka pamaso pa anthu a Chikhristu. Ine ndikuyenera kuzunzidwa kwa nthawi zonse mu gehena ya muyaya, koma usiku uno ine ndikumverera mzimu wanu kuyankhula kwa ine kuti ine ndikuyenera kusankhidwa ndi Mulungu. Pakuti Yesu anati palibe munthu angabwere kwa ine pokhapokha Atate atamukoka iye. Ndipo ine ndikumverera kukoka kwa chilendo mu mtima mwanga mwakuti tsopano ndikufuna kumulandira Khristu ngati mpulumutsi wanga. Ndipo Mulungu, ine ndikukwezera dzanja langa kwa inu ndikunena kwa izi, ine tsopano ndikumuvomereza mwana wanu Yesu Khristu. Sembe yanu yoperekedwa chifukwa cha machimo anga oyipa ndi ambiri yoyipa, ine tsopano ndikukwezera manja anga kwa inu. Kodi inu muchita izo? Mwamuna kapena mkazi, mnyamata kapena mtsikana, muno pa nthawi ino mungakweze mwamba manja anu ndi kunena ndi ichi, ine tsopano ndikumulandira Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanga, ndikudikirira mphindi kuti mupange chisankho chanu. Mungokweza dzanja lanu, Mulungu akudalitseni inu nyamata wang'ono. Wina wake kwezani dzanja lanu, nenani? Mulungu akudalitseni inu mbale wanga. Chabwino, inu mukupanga izo kwa Mulungu.
osati kwa ine, onse amene anakhulupirira anabatizidwa ndipo anaonjezedwa kumpingo. Miyoyo 3,000 inapulumutsidwa.
Balika supe wodzazidwa ndi magazi ndithudi.
Kodi ndi mungagwere tsopano mwachikhulupiriro mukuti Ambuye Mulungu, ine tsopano ndazidwa. Ine ndapitapo kuguwa nthawi zambiri. Ine ndachitapo ichi icho kapena ine ndajoinapo chalichi. Ine ndayeserapo kuthawa mkwiyo. Koma usiku uno ine ndikubwera njira iyi pa maziko a Yesu Khristu kufa mʼmalo mwanga. Iye anali mwana wankhosa woperekedwa nsembe. Iye anali mbuzi yothawirapo. Iye anali zonse. Ndipo mwa iye ine ndi wamphumphu. Iye ananyamula machimo anga. Iye anatenga malo anga pa Calvary. Iye anatenga malo anga pansi pa mkwiyo wa Mulungu. Iye anatenga malo anga pansi pa chilango cha Mulungu. Iye anatenga malo anga mu Gehena. Ndipo kuti ine nditenge malo ake kumwamba kuti ndidzakhale mwana wa Mulungu, ine tsopano ndikuvomereza maziko amenewo pakali pano monga wochimwa. Ine ndikukhulupirira.
Mukhale mupemphero mpingo pamene wina wake akupanga lingaliro kwa Ambuye. Pempherani anayazingati madondo awo onse azolagwa. Yuda wa mitundu, kapolo kapena mfulu, wochimwa kapena membala wa mpingo, wansembe, dokotala, woyimira milandu, chilichonse chimene inu mungakhale. Kutaya dondo lanu lonse lazolagwa pakukhulupirira pa Ambuye Yesu. Mulandireni iye ngati mpulumutsi wanu. Mvetserani kundime iyi pamene ife tikuimba mwakachetechete tsopano.
Pamapeto ansewu ziyembekezo zonse zitapita apo panaonekera kasupe. Kodi inu muli kumapeto usiku uno kwa chifuniro chanu chomwe?
Tsopano Atate akumwamba, izo zonse zili mʼmanja mwanu. Mwambo wachikulire ndi nyamata anakweza manja awo kuti iwo akufuna kuti akulandireni inu. Pamene kasupe watsekulidwa kupyerera mu mawu, ife tikuyamikira chiyanjano chanu Ambuye Mzimu Woyera. Mwina mwake iwo onse ndi a Khristu, onse otetezeka. Inu mukudziwa mitima yawo Ambuye. Iwo mwina anawoloka ngakhale mzere wa pakati pa chifundo ndi chiweruzo, osafunanso kuti akweze dzanja lawo, kapena osafunanso kukhala ndi kumverera kulikonse kuti inu mungawayitane iwo. Ine ndikupemphera Atate, ngati izo zili chomwecho, tiyitireni chifundo. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumupulumutse bambo uyu Ambuye. Ine ndikupemphera kuti pakali pano pansi mu mtima mwake mabera chisangalalo akumwamba akulira. Ndipo nyamata wang'ono uyo mwanjira yomweyo, podziwa ichi kuti Yesu ananena mawu awa. Iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa kupita ku moyo. Amenewo ndi mawu anu Atate, ndipo ife tikuwakhulupirira iwo. Apatseni iwo chimwemwe chosatha tsopano kuti iwo alandira moyo wosatha. Ife tikupemphera kuti inu mupangitse moyo wawo kudzaza ndi chimwemwe ndi wopindulitsa ndi chisangalalo. Perekani iza Ambuye. Adalitseni ena pamene ife tikuyembekezera pa inu mu dzina la Yesu ife tikupemphera. Amen.